Jana uhumzo mtima kwanji Wala inakupenda Sana sana mapenzi yangu yuko juu Dia mazimo bonire Tina viho bulu njoli kamalika Nisho genye nyoti maguru gemi tumba Pindoni mkenyanti Abalinda bakame bazora misho Luganga zole Mr. Maite Bataku nyo kulikanza Kweshe kulenga luche kweshe Chibia utabide mbeho kubani We magara kanje niwe mtima kwanjo Takande kulai Chimanyeti niwe wanje Kwele chenu kundo Onyele chama penzi Tupenda ni pamoja